Banona chongo
kafuna vein ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina 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 ijaso. She want to dance ijaso.
Jebedeka akamu combo.
Boring every weekend, we've been throwing bright parties.
Whoa.
My number, Tulia Papa Granddaddies. Deep account, and Evo Tolo Muma Ampits. Women have my bad habits. Umo metashana, but each chance. Dance floor, ni party, ni funo, ni dedesha. Brit mama, whatever you taking, no pressure. Na lash tapo, wano, tuava, no baby, pesa. My heels, ni kumanja, baby, wanna dance na barefoot. Me, I wanna get head, nga hair foot. Lolo takumana lelo, you can call me poop. Clean na kalimo sama chaya poop. Don't kill my vibe, I just wanna live nice. Do my video ninga poste kopa IG. Aka nikapa ma deep joli my G. Mweni chore la mendo fulu wa tai chi.
Kafuna vein ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina, vina, vina ijaso. She want to dance ijaso.
Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo. Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo.
Yeah, kafuna access iku VIP chilling na wambeka. Ati check your WhatsApp, kafuno somoka. Nikaku combo, ni baka na accent. Ni perform akali backstage. She like mula, one day ukani tenge kuchigubi. Wagai wakasale wene tiz mwana mubi. Ame vibe elo lelo deni limumuti. Njele ichi chaso unga zipeze monyuzi. Kafuna kuvina, ati ende na kutina. Ndumba niyo vimba, izafuni kakuchina. Kani konde la kozina. Brokuli bevina, pozi pompa na so uziwe kazige jinga. Ati kalipe kefi, olo sleepover ni sefu. Nikwele mumu godi so atode wele kefi. But she don't give a F. Afuna vilimba, chiuche kwa sila elo skafuna vina.
Kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina, vina, vina ijaso. She want to dance ijaso.
Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo. Jebede
ijaso.
Turn up music Africa
ijaso.
Come fana gandalama Mr. Frankie Pamungu, Charlie Young, Standard Man, Cry D, J Cash, J Mula,
No doubt,
Rico, my boy Twist, Black, G6.